Njengoba ikole kulo lonke elakwaZulu Natal zivula iminyango yazo onyakeni wokufunda ka 2025, ngithanda ukwamkela bonke abafundi, othisha nabazali. Imfundo isalokhu iyinsika yomphakathi othuthukayo, futhi iDemocratic Alliance isazibophezele ekuqinisekeni ukuthi zonke ingane esifundazweni sethu ziyawathola amathuba okufunda asezingeni eliphezulu. Nokho ngeke sishaye indiva izinselelo eziqhubekayo. Sekuphinde kwavela udaba labazali ababhalisa ingane sekuyiphuzile. Abaningi basadonsa kanzima ukutholela ingane zabo ezifunda u-grade 1 no-grade 8 ikhala ekoleni. Lokhu kukhathaza kakhulu ngoba kudala ukuphazamiseka okunganasidinga ohambweni lwabafundi lokufunda. I-DA isebenza ngokuzikhandla ukusiza imindeni ezithola ibhekane nalenkinga. Ukukhathazeka mayelana nokulungela unyaka omusha wokufunda kusasele, njengoba izikole eziningi zingakazitholi izinkokhelo zoqoqo lezinkambiso nezidinganiso ezivela eminyangweni wezemfundo. Lokhu kwehluleka ukukhokha izimali ezidingeka kakhulu kushiya izikhungo eziningi zingakwazi ukuthenga izinto eziyisekelo noma ukuqedela ukulungiswa okubalulekile. I-DA iMatasa ixoxisana nenhloko yomnyango uMnumzane uNkosinathi Ngcobo ukulungisa lolu daba, futhi ifuna ukuziphendulela kuhulumeni wesifundazwe. I-DA izibophezele ekusebenziseni kanzima ukuze kufezeke umbono ovezwe nguNgqongqoshe uSivuye Gwahube wohlelo lwezemfundo esizezingeni lapho okungekho khona ngane ezosala ngemuva. Ngokubambisana singaqinisekisa ukuthi wonke umfundi wakwaZulu Natal uthola ithuba lokukhula aphumelele.